Welcome to the Music Surgery.
Kufuna nguvu
na mpeni Bwana utukufu na nguvu
na sababu Honey.